lo pass mama hela ngidlale awahlukana nami kwaphela ukhasi mama kwaqala ukhasi mama ngiyatshela ngiyatshela
Something that I went down. Yeah, I'm getting something that I went down. Yeah, I'm getting something that I went down. Yeah, I'm getting something that I went down.